my dynamic.
I mean, it's top talent, right? Yeah, right now.
The keep a tight rope. Yani akili na slow down. Na kwenye show. Na ikoleza ile kinoma. Kila ikizidi mimi aninginia. Kila demo mwana huwa na mngangania. Karudi nyumbani sina hata rupia. Goddamn, goddamn. Inanifanya ni cry sometime. Inanifanya ni cry sometime. Ikiwa naendele sioni. Kesho ni tende la sikomi. Anabisha na na mimi ndani. Domana sometimes situi. Stop. Alcohol, Mr. Alcohol, Alcohol, Mr. Alcohol, Mr. Alcohol, Mr. Alcohol, Alcohol, Mr.
Alcohol, Mr. Alcohol, Alcohol, Alcohol,
Yeah, utaponiona ndo bata liliko. Kulili na pombe nyumbani mwiko. Nisipolewa uoga kimoko. Nikilewa shompaka mapambazuko. Nipeni kambe tungi. Nijipoze ni wake. Ziishe nitumie nirudi ni kazi sake. Nipena mwana mke subuhi. Nitampa na kaera kasuke.
Ikiwa naendele sioni. Kesho nitende la sikomi. Anabisha na na mimi ndani. Umana sometimes situi.
Mr. Alcohol, Mr. Alcohol, Alcohol, Alcohol.